mutima wanje yaya urukundo rwanze gutuza ngo kugeza twatwimariye yaya ndagukunda baby no cap urukundo rwacu ni wundi bawo twatwirwanirira uri zahabu urukundo rwacu ni wundi bawo njya kugukunda sinibeshye imvugo yawe irandura utabana nawe ni igihombo urukundo rwacu ni wundi bawo ariko wowe waje nk'izuba mu mutima ucira bugufi ndatuza amazu ntarishaba ambwira yuko inzuzi ze nizera nzaze mabe ananipenda sana 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 nanamufuhira sana 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 twatwirwanirira uri zahabu urukundo rwacu ni wundi bawo njya kugukunda sinibeshye imvugo yawe irandura utabana nawe ni igihombo urukundo rwacu ni wundi bawo urizahabu nyakugukunda sinibeshye imvugo yawe irandura utabana nawe ni igihombo urukundo rwacu ni wundi bawo urizahabu 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 urizahabu